Chevanksinza, gwe yakola ensi n'eggulu. Chevanksinza, wagabirira buli kitonde. Mukama ozaana, 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 ozaana. Chevanksinza, gwe yakola ensi n'eggulu. Chevanksinza, wagabirira buli kitonde. Mukama ozaana, 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 ozaana. Nzaata kusasula mukka gwe nzisanza ani, ddala nzaani, era nkuwaaki, abali mu ttaka tebatasobola kuwa. Ozana, 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 ozana. Chevanksinza, gwe yakola ensi n'eggulu. Chevanksinza, wagabirira buli kitonde. Mukama ozana, 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 ozana. Nenga muzibe ku mabbali g'ebinnya n'okusingawo. Sirina kye mmanyi nze, sirina kye neeyambye okuggyako ggwe Katonda wange. Wategeera ebiriwo n'ebirijja, gwakuba ekkubo awatali kkubo. Nze sirina kye mmanyi wadde eddakiika emu bweti okuggyako ggwe Katonda wange. Chevanksinza, gwe yakola ensi n'eggulu. Chevanksinza, wagabirira buli kitonde. Mukama ozaana, 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 ozaana. Chevanksinza, gwe yakola ensi n'eggulu. Chevanksinza, wagabirira buli kitonde. Mukama ozaana, 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 ozaana. Obukuumi bwe nnina buveeyo gy'oli, gwe buntukuuma, teri mulala ayinza kunkuuma okuggyako okwerimba. Mbunnina obukuumi naye nga kumala biseera, ebameka ababadde n'ebyokwerinda ne batamalako wadde akatono. Gwe buntukuuma, abakuuma ekibuga bakuumira bwereere.